JB. Feel me now, listen. Cheer. What is love? Najiuliza, majibu sipati. Swali kiza fumo mende ameangusha kabati. Kipenga kimepulizwa, mada wekwe kati. Kabla sijaanza lose, chukua peni na karatasi. Je, mapenzi ni nini? Mapenzi alianza lini? Chanzo chake nini? Yapo kwa sababu gani? Penzi aliumbiwa nani? Wangani ama ridhini? Je, aliumbiwa baharini, porini ama urayani? Je, mapenzi ni pressure au mapenzi kutesa? Je, mapenzi ni pesa au mapenzi ya nasa? Kama penzi ni pesa, tajira singe kimbio. Penzi la chino vungule, wajanja napigiwa. Kama penzi kutesa, masikini tungumia. Lengo kwa tundo lofundo wasinge salitiwa. Kachumbari ya stories andani ya maujuzi kutoka pwani. Penzi fundo ya chumbani wa vimambo vya choto mjini. Love.
What is love?
I just wanna know, what is love?
What is love?
Yeah. What is love?
What is love?
I just wanna know, what is love?
What is love?
Mapenzi kizungu mkuti, penzi kitu gani? Penzi nusu kaputi, mapenzi kilevi gani? Karanga mchuzi wa pweza, hizi ndo hadithi gani? Hadi madonge watu na meza, selewi sababu gani? Toka Kongo, mkono ni kasongo, lupango. Ili umkomoe nani mapenzi? Yanafanana na nini? Naweza mtukana mama mzazi sababu ya binti fulani. Penzi homa moyoni, dawa yake pati kwa mganga. Wala hospitalini najiuliza. La bado jibu ni mtihani. Penzi mvuto machona maisia toka moyoni. Mana naweza penda macho, moyo katamani. O moyo kapendo kwa dhana ulidanganya machoni. Kama penzi sigara mabinti ndo vibiriti. Nige kwa daladalo saliti ungekuwa siti. Love.
What is love?
I just wanna know, what is love?
What is love?
What is love?
What is love?
I just wanna know, what is love?
What is love?
Basikia sikuza kunaga ushemela. Mana vijana wanakulaga. Na kujifanya sana msela. Kilo naigusa atakubwaga. Penzi ulevi warika zote ila ogopa kilevi cha mwanamke. Achana na rosto mapenzi. Yana diteja na demu wake. Kama penzi sigara mabinti ndo vibiriti. Linge kwa daladala usaliti ungekuwa siti.
What is love?
I just wanna know, what is love?
What is love?
Yeah. What is love?
What is love?
I just wanna know, what is love?
What is love?
Love is the different talent, the same shit. Same record. Ometisha, bro. Joe Banks.